Yo. Yo, DK Fridays.
DK Rap.
Mm-hmm. Yo, Skizzy.
Hey, kabla ushindane na mimi geuka beast kwanza. Juni stress kuni test na usirisk answers. Who's the best take a guess na usitwist answers. Juna wapaya free rhymes na ma free stanzas. Na daiganjika za ruto wanitange muizi. Na wakitichwa evidence wana go missing. TK Fridays na isi episode ya pili. Ni ya kwanza tuende sana kama pikipiki. Ni futuristic, hii ni kakali katel 5. Sijalala siku mbili sihadi na swell eyes. Breathe down a mic fake rapper please hide rap. Saijo ina daddy tabidi to cut ties. Lies, ambia musau na die ice. Kile na die ni keja na dice. Si die hype, sija decide if I'ma keep rapping till I die. Niko above juu yao ni kama na skydive. Mama liniambia siezi yosa bila strife. So daily naisa kanya vile pako saka mice. Dago adis lando yani east adi west. Tukiosa siku moja tutatos na mowet. Ndoto zangu mingi bado sija zifikia. So kwa ipe purchase misi jog na kimbia. Beat ni smooth na hii flow ni refine. Na yo sax lina blend na isa uti sinifine. Mi atari danger kasi nyenge au meme. Niko na beef na nani mi niseme nisiseme. I don't want trouble, mi nafanya mambo yangu. Rap zangu zui feelingi kama mafunzo za babu. Sikunda shika mita ndo ndajua nimeomoka. Sikunda budu Jesus ndo ndajua nimeokoka. Mungu yuko na niko shua si mzungu. Nairobi jitahidi na ilazimu kue sugu. Vile napenda rap na chukia marapa aje. Nika kupenda kuku na uchukie mayai yake. We burnt a few bridges iko nini tuta swim. After a few wells iko nini tuta win. Nomba nipewe mia nifikishe tao. Jumanze mina jaminia siezi tupa mbao. Toka kuroga kwa masaifa na marap battle. Life yangu saisi na kuja full circle. Hey. Na ntafika. Rapping everyday kwa mics. Mi ntafika. 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 Finesse my beat, finesse. Mada my beat daily. Yeah. Skiza sax. TK Fridays episode 1, manze. Make sure me subscribe. Share, kikubamba, like. You know how we do, Tough Clan, forever.